Tinabazadde abalina abaana balikole mu mbiri gyabwe bategeezezza nti bayita mu kusoomoozebwa kw'amaanyi ddala okusosola abantu ab'enjawulo abaami naddala abakyala bano bagamba nti abaami babaddukako anti babakowa mangu kyokka nga abakyala balina okusigala okulwa abaana baabwe bano okusobola okubakuza obulungi bano balaze okutya nti abaami baabwe ebiseera bisinga kasita omukyala azaala omwana ono afuna obuzibu nti omwami yamuddukako n'asigaza obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abaana yadde nga naye abeera mu mbeera etali nnungi bakyala bano bategeeza bwe bati
tusosolebwa abantu bantu bakutunuulira nnyo nnyo nga balaba bangu yasale oba ekive mu society oba okulya tekikola ki togifiitingamu ekirala nti abasajja baffe beetamwa mangu bakoowa bweweesoma omudoyo nenkyanewinewuli agamba nze mbikoze eki mbikooye tetukisigalamu olw'okuba nti omwana wwo tolina kyakukola gwe n'oyimirira mu buli kimu okusekererwa okulekebwawo buli kimu n'okyambala ku lw'omwana oyo asobole okuvaamu naye okusoomoozebwa oluusi kwe tusanga ku baana bano balwala nnyo ne bwalwala bulwazi ssennyiga oluusi eddagala mu malwaliro ga gavumenti teririimu nti balikuwa omwana oluusi bw'alwala transport gy'olina omumutwala ofune ku ddagala amalwaliro ate mawanvu ate era bw'otuukayo oluusi bakuwandikira buwandiikizi ng'olina ddikola ki kuligula buguzi.